mukago lwatuka bakwata Yesu bamutwale wa Pirato amseko musango ne Pirato lwalabanga talina musango nabagamba muleke Yesu agende nze simute agasajja gagana eranga gakambwe negakwata Yesu waffe gamukube migo sikulimba abana balero tweyagale kuba Yesu yatufirira au mama tweyagale kuba Yesu yatufirira o oh mama Salaba era bwatyo nafa olwa sande lwatuka bagenda kuntana basanga sinzigale unga Yesu azukide ensi yonna yeunya olw'obuyinza bwe kale naffe tusanyuke kuba yazukira abana balero tweyagale kuba Yesu Pirato amseko musango ne Pirato lwalabanga talina musango nabagamba muleke Yesu agende nze simute agasajja gagana eranga gakambwe negakwata Yesu waffe gamukube migo sikulimba abana balero tweyagale kuba Yesu